Once upon a time, before I was not mature, my family from Mormedo, we staying inside in the dark. My mama said nothing to me, she's one to keep me to the light. Hello mama, hello mama, hello mama. Hello ma, hello ma, hello ma. You are the only one, you give me strength beyond the sight of moonlight. You are the only muse, testing me beyond the moonlight. You are the only one, only one, only one. Hello ma, hello ma, hello ma. You are the only one, you give me strength beyond the sight of moonlight. You are the only muse, testing me beyond the moonlight. You are the only one, only one. Fanya maisha yangu yawe happy daily. Ulijitolea kwangu niwe safe daily. Niwe mshindi maisha bila ya kushindwa, nami niliona. Ulifanya maisha yangu yawe happy daily. Ulijitolea kwangu niwe safe daily. Niwe mshindi maisha bila ya kushindwa, nami niliona. Tena pale lipo katatama, ulitia na kufu niwe Superman. Niwe Superman. Kwa wezo wake Mungu niliashinda yote nkawa gentleman. Na pale nilipo toka chozi, ulinibembeleza niwe happy man. Mama, na kupenda ma, penda ma, penda ma. Na pale nilipo kosea, ulinilekebisha kama wanadamu. Kwa wezo wake Mungu nilibadilika kwa kwa sikufahamu. Na pale nilipoumizwa na uliumia huo pendo gan mama. Na kupenda ma, penda ma, penda ma. Hello ma, hello ma, hello ma. You are the only one, you give me strength beyond the sight of moonlight. You are the only muse, testing me beyond the moonlight. You are the only one, only one, only one.